yewtere joyi yamde no ƴaɓɓori min taji capanɗe tati kibaruji moɗe fulfulde komin Omar Hamma janganta on dow masinaji ɗe gondi seni siyaka nani koye kibaruji. Nanni mbiyen ñalade ittanade leyɗe adunaru ko fedde leyɗe kaaloje ɗengal Faransire. Hande o woni ko batu mun waɗa dey o batu julɗe mum waɗa ka fanon fuu nder leyɗe Sahel. Min gartana on dow majum. Ministére kawjiɗo filla hokkugol habaruji kenga noon jiidal naati hakkunde makko e ardiɓe cuuɗi habaruji gonɗi e jonde komi ɗum du dartana no fii gurda gollo ɓen ɗum wontiri. Yewtere men pindino hande yatana haala dow filla na walla ɗum woni tayre ko fuɗata gaɗa dimrugol debbo ko latino ɗon waɗa bonondaji sanne ɗo nder Niger. Nanni mbiyen hande alarba woni ko batu ñalade ittanade leyɗe adunankoje ko fedde leyɗe kaaloje ɗengal Faransire waɗa. Hitande hikkande koro o batu woni hawrude fedde leyɗe kaaloje ɗengal Faransire nde ƴewude dabareji ɗum joƴƴina ɗum waddude bayle arta ɗengal Faransire. Amma fedde leyɗe Sahel wiyetende AS gaɗay o batu idi nuhu biddo dewte no ɗanɗede leydi meɗen Niger. Nani ko wi bandimi Ismail Djibo.
La francophonie comme les autres institutions
fedde francophonie e pelle koriɗe jokkuɗe e leydi France di enden nder laabi hawta gollididde pelle noon ɓe hawta gollididde o enden nder mum wala fuu ko ɓeydira Niger yehude yeeso. Gam francophonie o enden ni hokkatana laawol ko watta ɗemle meɗen leyɗe Afrique ɗe enden to gaɗu sembe. Artunoɓe singude fedde de enden e ko'e mu'en bi'i himɓe garta e fina tawaji mu'en garta e ɗemle mu'en ɗe enden cembi ɗinaɗe. Francophonie o du sigila mum woɗɗintana himɓe e fina tawaji mu'en denne no wooɗi noon ɗum moƴƴina ɗum fondita sigila laabi gollididde nder fedde de enden ɗeɓle meɗen ɗe enden kokke sembe nder peccidol habaruji e kawriɗe mawɗe.
Kengal sappo e jeenayi lewru mars o noon jiidal naati hakkunde ardiɓe mane mbiya hooreɓe cuuɗi habaru gonɗe e jonde hoore mum kamɓe ministére kawjiɗo filla hokkugol habaruji. Koro mum du tawa kenana ƴewude noyi fii gurda golloɓe ɗi cuuɗi habaru wontiri. Bandimin ni mbiye Ali Ñali yewti Ismail Alassane Abdoulaye hoorejo wuddu radio et télévision canal Niger tawaɗo no tawa nder fedde cuuɗi habar gonɗe jonde hoore mum.
Minen cuuɗi kokkoji habaruji gala no buura no handiri no hani daari no watta ko cuuɗi kokkoji habaruji ɗi buura. Ɗum woni durwo komin gatti yeeso amin. Min pamtini ministre on dow laabi ko golloɓe gom kolli ko watta cuuɗi kokkoji habaruji ɗi golla no handiri. Min kolli ministre on dow filla hiite jangal e itte no hani e ɓuyteneɗi dow filla goynaki no hani laabi daari ko watta ɗum waɗe nder cuuɗi kokkoji habaruji ɗi. Min kollimo du saɗoro maji komin godi dow filla internet. Min kollimo fayhinda ballaga ko gomnati hokkata cuuɗi kokkoji habaruji ɗi laabi ƴeewi ko watta min jiita hakkeji amin. Ministre on hokkimin dande ko sa Allah jaɓi ɓe ƴeewa laabi ɗi ɓe adata ko watta hakkeji amin burto.
Nani Samaila Idi Dambouzou o woni secrétaire général ministère hawjinde ko darta nder reedu leydi meɗen Niger kenga no o noddi hokkoɓe habaruji do famminde fii pelle mballoɓe kamɓe waldeji dariɗi do fii yaadu yeeso ɗoende nder leydi meɗen Niger. E nder laabi kalaɗi ɓe kolli do fii laabi kiite ɗe pelle mballoje e waldeji kawjiɗi filla yaadu yeeso e no gon no jehira ɗoende nder leydi meɗen Niger e noyi wonno gollira hakkunde mu'en e gomnanti on. E nder ɗo koɓe kaali du ni ɗum holli ɗo enden ko pelle mballoɓe e waldeji 3,255 e jeɗɗi kamɓe woni ko tawa ɗo nder Niger ko gomnanti Niger andani. Noni mbiyen lewru ramadana no tawa nder dangare diina alsilamagal joyɗen neɗɗo sumoto illu fajiri fa yannange wakkati non mo ɓi adama rewata Allah tefude baraje. Ɗum saabi ko alsilameɓe no tefa juula heɓude baraje nder mum. Mustapha Mahamadou Modibbo Badio toɗo nani ko Rafika Attar dow majju.
Dans ce mois de l'année
lewru sumayere de neɗɗo no handi o waɗanu lewru ko dewal Allah ɗumnol julde e ittol zakka e ko nandini. Nder lewru du woodi jamma goto ko darja mum no waɗa lebbi ujunere no lamdo darjininu ko tumido wadata fu rewa Allah du'a uje mun no jabete neddo wadi golle lobbe Allah no andanan jomun adana jomun aadi aljannamu gander lewrudu seydanu gidin fu no kabbete no huune fu ko hadata jomun wada ibada fu Allah no habban dum denne wala fu ko hadata neddo rewa Allah der hadis gon lamdo wi dewal lamdo gol neddo wadata fu hore mu wadanta dum sayni sumayere Allah jeydum
defte pour lui sauf son jeune
nani fahande eden tawa der sumere kanji wadi ko bi en der wakkati lewru sumere ndu kewal sumotobe jartana na lemu kambe citta de yalla kulle didi kawrondirte den wodi sadorna ko waddata to ficcelal bi adamana docteur Abdurrazak Bello loctorojo jo andal do filla nyamande famini bandi min Hassan Nour Abdurrahman do majju
himbe no nawtoro e ji mo lemuje pamare e kitta deni tumido yari dun no buitana jomun donka gan kulle non ko tawra e bitamin kando wadi kile kewde no yame e himbe nawtoro e mun gan no buita chomri lemuje pamari di no tawra e kulle ko wadata berne jomun fiya kitta do no tawra e kulle ko waddata ko yirnan der redu neddo deni nyami nyamande mun amma ta accu dun duuda ta wattudo sukkar duddo gan jardde mun sanne woda fudo jemma no wawi waddani jomun sadarma wal kebol doygol mun
fedde hawjinde filla dina alislama gal do enda der leydi meden Niger kengan no windi talkur wurtinde to jami yaade bibbe leydi Niger fu puddita gadol kunuti der julirde dem gam Allah jippina moccere der leydi den kam fu yaade to bibbe leydi Niger chak Jibril 40 o woni mawdo de fedde nani faware joni mbi'en chagande dum wanno balde sappo e rafi hite lantarki der wuro tesawa alal mbittinga ngal kan woni ko be ketti hita mabbe lantarki bandimi Ilya Mumini yeyewti dede bibbe wurte sawa wobbe famminirbe hanoni
gaskiya bomu jira dun
sagonga Allah kai min ma tabbel dum hundine farfille glass min ji sadorna sanni gam glass kyada kenu glass ku udete farmaradi don soda dum budu waranja waranja joyi yade le suji amma joni lamdo yettama yitingen wartirama potil wadi
uta gaskiya kuma akwai sauki
ko sadarma rafi hite kuran Allah tawaddu irin mun kasin min bowi wadugo balde sappo min gala hite kuran ko dun wartira minen belti sanne neddo na wattan daabu mun der firgo ta dum bunu
lokacin dai da
wakkati rafi hite ngen wannu min gadi rafi kede sanne gam sembe luma ku amin fu hite ngen tawa sabi kede fu wala nata nami non dunon del sumer neni wakkati kumtari sanni sanni do eli hokkel glas joni min nani beldum sanni gam hitengen wartirama
wana hadasu shoki wallahi
nani en kotanto enda mbi en bilma to sud prefecture modon der region Agadez holli e lawal mu aranal gineji droga kambe kaborde di be nanguno 9 mars warde sappo e 9 modum dum du Allah e bawde sogeji kawji de filla denago di woni ko do gineji nanga Ibrahim Hamidu Karami mawdo sud kite bilma nani ko wi bandimi kiyari segu Abba Bandaka
on a 6 kilo et 700 grammes
ina godi kiloji jeego o he ko deke mun taba bonka kamin nangi min nangi kinije bonde kanji ujinagi tati e kemenai e chapan e jeego e jine tramadol nonni iri gonnon trama king ko fero diri e kinije tramadol ko andano demmu min godi malfaaje jeetati di min nangi malfa makka ko konu gota no der majji be endu to jabe den gattete kanji sappo didi e jabe idi gada kanji ujinde tati e kemenai e chapan e jeego e jine gonga de golle lobbe no handi be kabbini be jingane be beida e hilnare do fi golle mabbe on gi'i o debbo mo yana gujja wittudo e kulle bonde
nani mbi'a hano ko ndarta filla fijoji pertorbali leydi Afrika gondo no wada to enda Akara mbi'en bebbi leydi meden Niger yaabe do inde leydi Niger no goni he e hebde mbarjaareje kanji wada ko mbi'e Mange Abubakar Gaya o woni hano filla tay kondo noni mo teddir kam yottoto kiloji chapande jeddi e nay o hebi tammal darja ko kange to heboyno jalorgal bi leydi Egypte biyetedo Hussein Rami Abdallah den nan ko bi ko warta filla pide on dirol dun do box noni Musa Sabi kando kay wona dana teddirka kiloji chapande joyi e jeegom o arama yade to bi leydi Gabon den on ko darta do gudu dada don do Samira Awali Abubakaram o do hebi yaadu yeso do gudu dada hantode ko kiloji mane bi metereji keme nay sangarte yewtere meden pindino nyaw bi tengu lando metriose no tayre non ko fudata gada dembrugol debbo o duno na wala non mo anda ka fa non fudo der Niger gondo no wada bonon daji sanne o du suka be rewbe ummatore e rewbe dubbe ngoni idun nanga bande min Ismail Jibo nani ko wido majjum ummo Omar famminimbe
Andrometriose nyaw rimoru no gunangire debbo der rimoru makko e horemu degu nangiri debbo Yasin rimoru mu misali der occinirde mu na caldi occinirde de enden nyaw guno indire andrometriose
tayra gonno ko wiltitta e dimrugol debbo ko hana der mun hune non ko fuddata illa ko debbo o fuddi hiide haylamun fa yotto wurtake lonno
adenomios der faransire ni nyawnon guwawi nangude debbo wakati tawra duubi caka duubi chapande na e joyi yaade duubi chapande joyi fudu misali rewbe tawrabe sadornan cellal gada be ngum andrometrios odu rewbe be duubi laso e joyi yaade duubi chapande tati nyawgu endam ura tawede hemu rewbe du non tefambe be nude denne no wodi dum ferodira caka nyawuji didi enda
ona walla duudal gadobe dum fu no rewbe be duubi no gay e joy yago duubi chapande nay no wodi rewbe idun torrabe gada be burtake lonno
na walla torowo no sanni basan na woni e niddo andantaki gambal torobe wota famtin niddo ko dani dum
ona walla warata debbo idun buita neddo nanol beldum der gurnam mun
idun wadda debbo nana nawdum lay e wuddum wadda du debbo enda heppa beynudi nyaw wi'etemu andrometriose wakati hayla yijan no wurtano debbo o enda der rimorum na wudde salbirde mum no wado wakati hayla o enda yijan dan yenya na to caldi buccinirde den enda jippo der redu debbo o enda
ona walla ko inda no wadda sadarma ko bonnol jawdi no mema cellal neddo
prevenir la maladie
wawade nyawgu endan tawte sey bi en rewbe be endan durwo be nude law gan duudal rewbe tawratebe nyawgu endan dimarobe latoto be bawa be nude kade nyawgu to be duubi chapande nay e joy yaadi chapande joy sey dun lota rimoru mabbe be gollane der loktoroje no wodiri be beyna e ko nandi titta
e bien faire aussi la même chose
no wodi safareji deni nawdum ummake ko rewbe nawtorto gam kebol beynu
dawon te kibariji meden tili e dengal fulfude wala fu ko bawde wiide joni sana elen jon kambo e leddi hetina en jango to mi gadda to kibaruji goddi kirte to jamirde kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko ertel noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi je den jobato buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dun do play store
hettinade sigilaji studio kala ngudo whatsapp lilde bata kilo modon lamba chapande jetati olum jeegom chapande jetati e jetati chapande joy enan